mfoni etoso enan afi onyankopon bo obarima to ne din se adam one oba ne din de hawa na obo owo nyankopon ma nipa tumi se oni nia wabo nyina so tumi na won ye onyankopon namfo na woni no din komo wo turu mu a nyankopon aya ma won no mu nyankopon ma won kwan se otumi di nuaba e wo turu mu ho nyina bi ki se dia baako pɛ na woni ye mfoni obi nkumu no kyerɛ yɛn sɛnea onipa yɛ asoɔden kodi aduaba a onyankopɔn hyɛɛ wɔn sɛ wɔnnie no ɛno nti wɔne onyankopɔn ayɔnkɔfa no mu ntɛm teeɛ ɛfiri sɛ wɔn ayɛ bɔne atia no hwɛ mfoni a ɛwɔ nifa no sɛdeɛ onyankopɔn twee wɔn aso de pamoo wɔn firii turom hɔ no ɛfiri saa mmerɛ no mu ɛna onipa fii aseɛ sɛ ɔrebrɛ n'adwuma yi mu ansa na wɔdidi ɔte ɔhonam yaayaa yareɛ ne owuo.